Exclusive from ZambianMelodies.com.
Yeah, my father. My father. My father. You my hero, my father. Kushupa kwanu kuna ndisamala. You disciplined it to zina seva moyo wanga. Kubanda mamba, majabwezi pano nditafa. Ndi ushashe wa mugeto, mugeto sitting kamva. Yeah. My father. Experience your color ndi mwana. Munalibe munayambila. Paine ndi mama. Tailola my mama. Hantunu munkamvana. Ifa ina jita njilu nsanga. Bwezi pano tikuseka zao mwana waine. Bwezi pano tikupanga zao kwa tiwaine. Bwezi pano tikupanga zao. Ndakuona nipo muta penga ma fees. Ndakuona nipo mukuseka muta kuia balibe tsukulo omwe muna menya po mayanga geek. Ish. You're not perfect dad. And I'm thankful for your presence in our fragile lives. Munagata kutawa nkutisia panja mpepo nkutikanta manta nalibe ndinu father.